mini wa mugopa nyama sio kivuli ana mfupa tena jabali awinda bwana pupa apenda machakani mtini ya kuzoya chatungani porini wa mugopa nyama sio kivuli ana mfupa tena jabali awinda bwana pupa apenda machakani.
Don't go see to be, without cause of shindy.